bona kinyametsi ke zwire ke matata ska bona kinyametsi ke zwire ke matata je mirato laka ke tike urata je misiri waka ke tike urata ska bona kinyametsi ke zwire ke matata ska bona kidiketsi ke zwireke matata ranta ewele muruo wele ranta ewele muruo wele tembi tembi swiri waka viwaka kituke ulava skampona kinyametsi ke zwireke matata akinaya upalama akinaya upalama keksinyuluile muruo wile kereninyuluile muruo wile keksinyuluile se kaya palama bese fela ke thewele ngwaneso likolo ikipakile akinaya petrole likolo ikipakile akinaya petrole se ke setse kaya bese fela Nabari kujwana baitsokolla ale rona badi kujwana baitsokolla are khone ho itsapota muruo wele are khone ho iketsetsa muruo wele ranta wele a ke khone ho itsapota ranta wele a ke khone ho chakela Akinaya taxi Jembi ratolaka Kiteke urata Skampona kinyametsi ke Kinale matata Skampona kidiketsi ke Zwireke matata Ranta ewele Akikhone ho itsapota Muruo wele Akikhone ho chakela Akinaya petrole Ekolo ikipakile Keksinyuluile Ranta ewele Keksinyuluile Ranta ewele Tembi ratolaka Kupa umamele Enaki dikujwana mahetleng Enaki dikujwana mahetleng Amuruo wele tjena Ake khone ho itsapota Jembi Ranta wele Jembi Muruo wele Ake khone ho etsetsa Ranta wele Kone ho chakela Ranta ewele Yeah Aile rona bari kujwana Rai sokola Ale rona bari kujwana ra sokola muruo wele re ula ka thata